tukoze samu lugendo wafe Mugambo teke teke mbera wogu tunyweze nyweze Keno wetu lwana lwano kulukusa olugendo lwaffe Obugambo buno bwafuuka na kitundu ku bulamu bwaffe Buli lwe tubugambagana ne tubuddingana nga muli tunywera N'obumu kati bwafuukira ddala bwa bwannannyini ssebo Olyoka kugamba amala kumanya nti gwakagamba yoyo Ebyo byonna birungi era bikwanidde Olutalo luno olunene fenna twasikira Naye ekikulu mu byonna si kwogera bwogezi ne tusakanya olwo ne tubifuula engombo Engombo bukombo Bw'osanga n'ongamba nti Maranatha Maranatha Ochijja ku mwoyo obeba ngombo obeba ngombo bukombo Namusako nti mukama yebazibwe Haleluya Ochijja ku mwoyo mutayi wange oba ngombo Shalom shalom mirembe mirembe gyotegeza mbuza Twagaliza kanenge mirembe nga tetukusa kusa Tunyikira okulaba ng'obugambo bwaffe obwotetuwonoona Wano kuwogera ku mumwa kyangu naye kikulu yemmeme Mukama bw'abafuga atuula eri mu mutima munda Olwo bwe twogera nti hosanna tuba tukitegeeza Bwe ŋŋamba mukama mulungi ne muddamu nti ekiseera kyonna Bwe tubyatula wano ku mimwa naye emitima buli omu ali yekka Huzanna huzanna kabaka haleluya fenna ne tusakanya Praise the Lord amen amen haleluya amen Wetuba mu kusinza ne tuyimba obuyimba ne tunyweza ebigambo byaffe byomuli tutebenkera Mukama agamba tufube okunywezagana n'ebigambo ebyo bikakkanya ebiwundu n'okulumwa kwe tusanga mu nsi bakola ky'amaanyi abamukulembeza mu bigambo byabwe buli we babeera ne bamwogerangako ng'abakakafu nnyo wabula emitima n'ebyo ebigirimu ye minzaani yokka teweeyibala ng'olw'okwogera obulungi n'osiimibwa ensi Mukama tumusute era tumutendereze twatula ebyakola ebinene era ebyamaanyi naye ng'ebigambo byaffe bisimbuka mu mutima munda tuleke ebyobulombolombo engombo bugombo bw'osanga n'ongamba nti Maranatha Maranatha bw'okijja ku mwoyo obeba ngombo obeba ngombo bugombo Namusako nti mukama yebazibwe Haleluya Ochijja ku mwoyo mutayi wange Oba ngombo Shalom shalom mirembe Mirembe gyotegeza mbuza Twagaliza kanenge mirembe nga tetukusa kusa Tunyikira okulaba ng'obugambo bwaffe obwotetuwonoona Wano kuwogera ku mumwa kyangu naye kikulu yemmeme Ng'obugambo bwaffe obwotetuwonoona Wano kuwogera ku mumwa kyangu naye kikulu yemmeme